Urwandiko rwa Yakobo umutwe wa mbere. Njyewe Yakobo, umugaragu w'Imana n'umwami wacu Yesu Kristo, ndabaramukije ab'imiryango 12 batataniye mu mahanga. Bavandimwe, igihe mugezweho n'ibigeragezo by'uburyo bwose, mujye mubyishimira. Mumenye ko iyo kwizera Imana kwanyu kugeragejwe bibatera kwihangana. Mureke kwihangana kurangiza umurimo wako, kugira ngo mube indakemwa mushyitse ntacyo mubuze. Niba muri mwe hari ubuze ubwenge, nasaba Imana ibumuhe, kuko iha bose ititangira kandi idacyurira umuntu, ariko asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya yagereranywa n'umuhengeri wo mu kiyaga, umuyaga ukoza hirya no hino. Umuntu nk'uwo ntakibwire ko hari icyo nyagasani yamuha, kuko ari nyamugirya nino uhindagurika mu byo akora byose. Umuvandimwe woroheje ajya yishimira ko Imana imushyira ejuru, n'umukungu nawe ajya yishimira ko Imana imucisha bugufi, kuko iherezo azahita nk'ururabyo rwo ku gasozi. Izuba rirarasa maze ryakara rikumisha ibyatsi, indabyo zigahunguka n'ubwiza bwazo bukayoyoka. Uko niko umukungu azayoyokana n'ibyo ahirimbanamo. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko Imana nibona ko atsinze izamuhemba ikamba ry'ubugingo yasezeranyije abayikunda. Igihe umuntu ashutswe ngo akore icyaha, ntakavuga ati Imana ninshutse, kuko Imana idashukwa ngo ikore ibibi cyangwa nayo ngo igire uwo ishuka. Ahubwo umuntu wese ashukwa igihe irari rye bwite rimukuruye rikamugusha mu mutego, nyuma iryo rari rigatwita rikabyara icyaha, n'icyaha cyamara gukura kikabyara urupfu. Bavandimwe nkunda, ntimukayobe. Icyiza cyose umuntu agabiwe, kimwe n'impano yose ihebuje ahawe, bikomoka mu ijuru ku Mana yaremye ibinyarumuri byo ku ijuru. Iyo ntigira ubwihinduka cyangwa ngo itere umwijima nk'izuba igihe rirenze, niyo yiyemeje kutubyara ikoresheje ijambo ry'ukuri, kugira ngo tuyiturweho umuganura w'ibyaremwe byose. Bavandimwe nkunda, murazirikana ibi: buri muntu ajya yihutira gutega amatwi, ariko atinde kuvuga, atinde no kurakara, kuko umuntu urakaye adakora ibitunganiye Imana. Kubera ibyo rero, mwitandukanye n'ibyanduza umutima byose, kimwe n'ubugizi bwa nabi bugwiriye, maze mwiyoroshye, mwakire ijambo Imana yateye mu mitima yanyu, kuko ari ryo ribasha kubakiza. Ntimukishuke ngo mupfe kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo mujye mukora icyo ribabwira, kuko umva iryo jambo ntarikurikize yagereranywa n'umuntu wirebera mu ndorerwamo, nyuma akagenda agahita yibagirwa uko asa. Ariko uhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa, ya yandi abohora abantu akayizirikaho, ntiyibagirwe ibyo yumvise, ahubwo agakora ibyo ayo mategeko avuga, uwo azagira ihirwe mu byo akora byose. Umuntu wibwira ko ari umunyedini nyamara ntagenga ururimi rwe aba yishuka, kandi dini ye iba idafite akamaro. Idini itunganye kandi idafite inenge, ikanashimwa n'Imana Data, ni ugusura imfubyi n'abapfakazi bari mu makuba, no kwirinda kwanduzwa n'imigenzereze y'ab'isi.